dhinaca kalena isla maxamed cabdisandheere ayaa wareysi waxa uu la yeeshay arrintaasi wareysigaasi uu u jawaab u ah xeer ilaaliyaha dowladda maraykanka ee gobolka minnesota andrew luger wareysigiina waxa uu dhacay sida tan
This is an opportunity for Minneapolis, St. Paul, as well as the other cities involved.
Tani waxay fursad u tahay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul iyo waliba magaalooyin kale oo arrintan ku jira in dadaalkeenna iyo barnaamijkeenna aan la wadaagno hoggaamiyaasha caalamka ee ku hawlan ka hortagga xagjirnimada oo markaas aan annaguna ka baranno iyaguna ay wax naga bartaan.
waxaa jira in barnaamijkani uu yahay mid tijaabaa oo laga hirgelinayo magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota iyo weliba magaalooyin kale markaa dowladda dhexe lacag intee le'eg ayay ku kharash garaynaysaa barnaamijyadan gaar ahaan dhinaca magaalada Minneapolis
Sure, we will be learning more about that in the months to come. What we're going to do now is present our plan. We're going to
arrintaas waxaan si wanaagsan u ogaanaynaa bilaha soo socda. Waxaan hadda samayn doonaa inaan qorshahayaga gudbino. waxaan la kulmi doonaa hay-adaha lacagta bixiya ee dowladda dhexe bilaha soo socda ayaanan wax badan ka ogaan doonaa qadarka lacagta ah ee ku soo aadaya Minneapolis iyo St. Paul
dadka qaar ayaa sheegay in barnaamijkan iyo lacagta lagu bixinayaba laga yaabo in bulshada ay kala qaybiyaan intii ay u midayn lahaayeen ka hortagga xagjirnimada maxaad arrintaasi ka odhan lahayd
This is a program and a plan that was developed with the community and specifically requested
Kani waa barnaamij iyo qorshe bulshada lala sameeyay si gaar ahna ay bulshadu u codsatay qorshahan waxa la sameeyay kadib dhowr iyo toban kulan kuwaas oo boqolaal qaybaha bulshada ah lala kulmay dadkaasi waxay noo sharxeen waxa ay rumaysan yihiin in bulshadu u baahan tahay ee lagula dagaalami karo xagjirnimada marka bulshada Soomaalida ee Minnesota aad bay ugu firfircoonaayeen sidii loo sameyn lahaa qorshahan jawaabta laga bixiyeyna waxay ahayd mid aad u weyn
waan ogahay in arrintan aad horay uga hadashay hase yeeshee mar kale sharaxaad ma ka bixin kartaa meesha aad ka joogtid walwalka ay bulshada qaarkeed ka qabto in barnaamijkan ay hay-adaha sirdoonku u adeegsan karaan oo ay bulshada xog kaga urursan karaan
Sure, that's not possible. This is a plan, like I said before, that was built with the
community. taas suuragal ma aha. Kani waa qorshe sida aan hore u sheegay lagu saleeyay danta bulshada iyo baahida bulshada. qorshuhu waa in la ogaado waxyaabaha aasaaska u ah xagjirnimada iyo in bulshadu ay doonayso inay xilli horeba la ogaado oo wax laga qabto marka ay xagjirnimadu ay heerarka ugu horeeya marayso. mar kale, waxan oo dhan waxa lagu saleeyay waxa bulshada ay noo sheegtay ee caawin kara. lagama maarmaanna u ah in la hor joogsado qorshaha dhallinyarada lagu hayo ilaa 2007-2008
haddii aynu dib u yaro noqonno marunbaa in barnaamijkan la dagaalanka xagjirnimada markii hore laga hirgeliyey dalka Britain oo innaguna aynu nuqul ka soo qaadanay haddii ay jawaabtu tahay haa sidee baa loo xaqiijin karaa inuu Maraykanka gudihiisa ka shaqayn karayo
No, this is a Minnesota program that was built here in Minneapolis.
Maya, kani waa barnaamij ay Minnesota leedahay oo halkan Minneapolis iyo St. Paul lagu sameeyay. sida aan sheegayna ay bulshadu wax ka dhistay, marka ma jiro nuqul cid kale laga soo qaatay. kani waa qorshe maxalli ah oo la sameeyay, waxna ay ka sameeyeen bulshada Soomaalida ee Minnesota.
marka qorshahani muxuu kaga duwan yahay ka laga hirgelinayo magaalooyinka Boston iyo Los Angeles?
Each city has different problems.
magaalo kasta waxay haysta dhibaato gaar ah. run ahaantiina waxay helaysay fariimo kala duwan oo bulshada halkaas degan ka imanaya. halkan bulshada Soomaalidu waxay bartilmaameed u ahayd dadka wax qorta ilaa sanadkii 2007. marka bulshada Soomaalida ee gobolkan ayaa aniga iyo xoogaga kale ee amniga aan la fadhiisanay si aan uga caawino in la sameeyo qorshe wax ka qabta arrimahaas isla markaana joojiya.
haddii aynu u tagno arrinta ubucda waa xagjirnimada siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanku wax kaalina ma ku leedahay in dhallinyarada muslimiintu ay xagjir noqdaan maraykanka iyo dalalka reer galbeedka qaarkood
I can't speak to American foreign policy. What I can tell you is what I've heard from members of the Somali community that lack of job opportunities
kama hadli karo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaan kuu sheegi karaa waxa aan ka maqlay xubno bulshada Soomaalida ka tirsan arrintaas oo ah fursado shaqo oo aan jirin fursado tacliin sare oo aan jirin ardayda wax tusaaleynaya iyo tababaro xirfado shaqo oo aan jirin waa waxyaabahaas waxyaabaha ay bulshadu ii sheegtay inay saldhig u yihiin xagjirnimada arrintaas ayaanan u baahannahay inaan wax ka qabanno oo aan beddelno
hoggaamiyaasha muslimiinta qaarkood ayaa yidhaahda waxaa jira in laysku qaso la dagaalanka xagjirka iyo muslimiinta oo la shaabadeeyo. Waa maxay kaalinta wasaaradda cadaaladda si labadaas loo kala saaro?
The plan that we are enacting here in Minneapolis and St. Paul is one to help the community help itself. So this is to address needs that the community has expressed.
Qorshahan ka hirgelinayno Minneapolis iyo St. Paul waa mid aanu bulshada ku caawinayno in ay iyadu is caawiso. Waa mid wax laga qabanayo baahi ay bulshadu sheegatay. Waana qorshe ay Soomaalidu sameysatay kaas oo taageero ballaaran ka haysta boqolaalka qof ee aan la kulanay oo isugu jira hoggaamiyasha diinta, kuwa bulshada iyo dhalinyarada, kaas oo aan wax xidhiidh ah la lahayn in bulshada wax gaar ah lagu shaambadeeyo, hase yeeshee dhisaya awood bulshada halkan ku nool.
Waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda madaniga ah oo matala dadka laga tirada badan yahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin hay-ado u dooda muslimiinta Maraykanka sida hay-adaha Care, ICNA iyo kuwo kale. Waa maxay xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka iyo hay-adahan, gaar ahaan hay-adda Care?
Well, I've had a number of meetings with the Minnesota chapter of CARE, and will continue.
Kulamo dhowr ah ayaan la qaatay, gaar ahaan faraca gobolka Minnesota. Waan sii wadi doonaa arrintaas. Waxaan doonayaa inay qayb ka noqdaan barnaamijkeena iyo qorsheheena oo siyaabo kala duwan ay uga qayb qaataan. Waxaan u haqaltaagayaa in aan la shaqeeyo hay-adda CARE faraceeda halkan.
Kayskan waxaa laga yaabaa inaad si gaar ah u xasuusato. Waxa uu ku saabsan yahay wiil 18 jira oo lagu magacaabo Cabdullaahi Yuusuf oo lagu qabtay gigida duyuuradaha ee Minneapolis iyo St. Paul bishii May. Waxaa loo malaynayay inuu u socday dalka Suuriya oo uu ka qayb galayay dagaalka ISIS. Bishii November, garsoorada dowladda dhexe ka tirsan ayaa ku eedeeyay inuu maleegayay inuu taageero u fidiyo urur argagixiso, haddii lagu heli lahaana waxa uu mudan lahaa xabsi 15 sano ah. Intaa kadib xukunkii waa laga khafiifiyey. Markaa tani ma waxay tahay isbeddel ku yimid siyaasadda Maraykanka ee la tacaalida arrimahan oo kale?
Well, let me correct the question for a moment. Mr. Yusuf has not been sentenced. Mr. Yusuf was charged.
An su'aasha si rasaxo, Mr. Yusuf lama xukumin ee Mr. Yusuf waa la eedeeyey. Xukun ma jirin dembina ilaa hadda ma uusan qiran. Markaa lama xukumin, mana jirto dood ku saabsan xukun adag iyo mid fudud, mana jirto isbeddel ku yimi siyaasadda.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjal iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo wada jeedinaya wareysigii Maxamed Cabdi Sandheere uu la yeeshay xeerareelyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luga, waxaana uu ka hadlayay shirka maalinta berita lagu wada inuu ka bilowdo magaalada Washington, shirkaasi oo ku saabsan xagjirnimada iyo ka hortagisteeda. Halkaad kala socoteenna waa barnaamijkii Waa Go'aankaaga idaacadda Voice of America Washington.